it's your boy Tricky Day. Asiko.
A main switch production.
Nime kwa makuwa jam flani hapa rounda. Na kuna shore na nigo jam tako sauna. Yani sauna na kawelewi basi hauna. Kauna mbao ama umimbo love ya tati na kupia basi kau. Tam tam flani flani kalangiza rona somo tam tam. Flani flani kalangiza rona somo tam tam.
Flani.
Utam tam.
Flani.
Utam tam flani flani kalangiza rona.
Nina tam fulani. Nani kwa nani, akifika kejani, anaipatanga iko mezani. Kula half sahani, half chumbani. Leo napata mapenzi pale kwa baf jamani. Ishika hapa, mi napoteza data. Tonight, only one thing do ina matter. Sake ta kujua yoma, marital status.
Tifanye tu vitu zimetuleta hapa.
Napenda vile unanukia, wendo, nanivutia. Wasako lmefikia, nekupamia kwa mia. Kama loja timia, ni kwapa kukutia. Don't stress, get a beer with my hand on your gear. Scented candles, set mood kwanzo. Ziki kwa mbali juna sauti uneza handle baby. I'll make you take a seat and make you humble. Mchezo ya kitandani hatupendangi kugamble.
Nime kwa makuwa jam flani hapa rounda. Na kuna shore na nigo jam tako sauna. Yani sauna na kawelewi basi hauna. Kona mbao ama umembo love ya tati na kupia basi kau.
Tam tam flani flani kalanguza rona semo tam tam. Flani flani kalanguza rona semo tam tam.
Flani.
Utam tam.
Flani.
Utam tam flani flani kalanguza rona.
Ebu ni pin tatokea. Nogopa kupotea nipe na house door number. Nkifika ntakugonkea. Last time kufanya fair. So leo situmi fair. Hata nkikosa na uli kwa ajili yako ntatembea. Nadai kukam doni kam location tuma kwa phone. Date night vibe iko right na niko zone. Tuta Netflix alafu we kiss we make a bond. Lazimu ni the daddy nkenda father when you mourn. Nyama kwa nyama it was nice me to meet you. So I'd like kuwa sister missionary nkiwa meet you. Kautamu tamu flani mikono ikidara chuchu yako. Baby ndo tamachana na skari ya zoo. Nja kukula kayo enemy but love ni ya kaka. Napenda pest no gingi papasa iyo paka niko nasty. Si uniradani sharaka wijwa mama don't mind cause I'm that motherfucker.
Nime kwa makuwa jam flani hapa rounda. Na kuna shore na nigo jam tako sauna. Yani sauna na kawelewi basi hauna. Kona mbao ama umembo love ya tati na kupia basi kau.
Tam tam flani flani kalanguza rona semo tam tam. Flani flani kalanguza rona semo tam tam.
Flani.
Utam tam.
Flani.
Utam tam flani flani kalanguza rona.